yela. Where you phone? Zokibela. Noma ungazama ukungivimbela. Hit and run njengesitimela. Awufala amahlebe kusomemeza. Mindesele zosikhumpula. Noma ungangishiya zosifikela. Noma ungafala zosivulela. Wherever they take me zosibuyela. Where you phone? Zokibela. Noma ungazama ukungivimbela. Hit and run njengesitimela. No matter what they say to me.
Let us pray. Jehova ngomelusi wami, angiyikuswela lutho. Yangiholela amadlela aluhlaza, nasemanzini okuphumula. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa.
Ngizoshosholoza, shosholoza. Ngizoshosholoza, shosholoza. Ngizoshosholoza, shosholoza. No matter what they say.